Welcome to the Music Surgery.
Aya, aya. Aya, aya. Asubuhi imefika te, sote tumepewa bure. Uamuzi ni wako wewe, uende na Mungu ama mwenyewe. Alone, alone. Sitamani kwenenda alone. Alone, alone. Sitamani kwenenda 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 alone. Nakutazama kwa engo flani, nakuona umejibana bana. Life ni full of chances bana, acha kujibana bana.
Njoo kwa baba, kwa baba. Acha kulalama, kwetu kuna neema ya bure.
Alone, alone. Sitamani kwenenda alone. Alone, alone. Sitamani kwenenda alone.
Sitamani kwenenda alone. Sitamani kwenenda alone. Sitamani kwenenda alone. Sitamani kwenenda alone.
Wana Israeli walipolia njanja, mana mana walipata Bwana. Kama huelewi mana ya mana, take your Bible kasome bana.
Hii dunia kuna nyakati unapitia mara, huelewi kila unachozania, wanipa kuanzia. Basi tulia, tulia mana, mana yupo Baba kwa majila hata kujilia.
Nekataa kulia. Alone, sitamani kwenenda alone. Alone, alone. Sitamani kwenenda alone.
Sitamani kwenenda alone.
Alone,
sitamani